zoo. Cha, skia, dela, on the beat, skia, boom. Ibit ni kali we feel your rhythm, I'm kwe producer. Safisha rada ne kichafuka, bube toka siyaka. Feel that this ni mnangangana, sitendelea kupanda, panda. Yang mechipina mistari lens, mnaroga kuroga, adiko prison, cause we don't even reason. Siu songa na seasons, hindi gang tuna accomplish the mission. Boom, you look so pretty, msafi clean, ikome fall in love na mazi, I can't imagine. Ni trapadila, nipate biz na roga, bora mboka. Ha. Ibit ni kali we feel your rhythm, I'm okwe producer. Safisha rada ne kichafuka, bude toka siyaka. Feel that is ni mnangangana, sitinelea kupanda panda. Ho, yo, nasa niko ready kwa chama, pesa nasaka ni change kamadha. Isura ni chafuka rada, kani porojo ntakuja na Prada. Stories za Yesu ni jema na rada, jumisi kumbali na kamba. Najizi likiche na waka, rapa, bitzi na pango karada. The rain ni ngoro, jumisi mpuzi na roga di kompina sama. Napendizi kazi ya mentalist, tibo ni wado na rada na rasa. Nasin matusi ni fala, sipendi jukuna ni pima tawaka. Kia kulete yu mama na mini komboka, sitaki madhara. Kibidi ni suti na saka, shetiki komba na shika na kapa. Ndege ni black na lebo maana, rapi nafanya ni chizadi mwaka. Kani mazishi ntaziko na para, Mr. Mbui niko ready kupanga. Cheki maniga ni futi na panga, rada age ni mumaliza. Ibit ni kali we feel your rhythm, I'm okwe producer. Safisha rada ne kichafuka, bude toka siyaka. Feel that this ni mnangangana, sitinelea kupanda panda. Gang mechipina mistari lens, unaroga kuroga. Adiko prison cause we don't even reason. Siu songa na seasons, hindi gang tuna accomplish the mission. Boom, you look so pretty, msafi clean. Ikome fall in love na mazi, I can't imagine. Ni trapadila, nipate biz na roga, bora mboka. Ha. Ibit ni kali we feel your rhythm, I'm okwe producer. Safisha rada ne kichafuka, bude toka siyaka. Feel that is ni mnangangana, sitinelea kupanda panda. Ha. It's all confusing, eti miri mouth of God, alikuanga vazi. Nalipatanga baby boy, I can't imagine. Oh my God, ni God na worship. Yo, I'm coming home, babe, today you're not alone. I'm a billionaire, girl, I've got a loan. I buy you car, girl, to drive you home. You've got the keys, girl, you can drive alone, home alone. Yo, ibit ni kali we feel your rhythm, I'm okwe producer. Safisha rada ne kichafuka, bude toka siyaka. Feel that just ni mnangangana, sitendelea kupanda panda. Ibit ni kali we feel your rhythm, I'm okwe producer. Safisha rada ne kichafuka, bude toka siyaka.